le mali ala hali ha fongoji leydi kewdi ngodi edi wondi hebude sembe le galle kewde le leydi medandi woni ko holti wid andi be kabaru ha walu le majjun to maynandi le cercle bafla be region kay hebe mu anaba egude batte sababu mun jibril fofana o conseil amir ngindi
le region celtourdi
he fogol leydi an wodi tatteji fu le leydi mendi an wodi le sahangal le baleri di le funnaangi le hernaangi fu yefkol leydi e hunde wimbini ne sande fu buri watte joni o do tobo yogaji ngadoji faratiji mawdi ngoni do mudun ne wembini sanne de darta faba mu el gelle yogaji anan balle hakke bana tidda la mudun jogala
pouvoir pani asa
non no wori to yam fuli la todo le region buguni ka edun sedi karim jekite oje fore gondo yam fuli la
le region existe bel et
bien fugo leydi ana wodi jati yam fuli la misalu sini ateki tege yorgol pete dum sudaki fay goto sini a ewi a yan torra hefugo leydi do gori e dun lato sabab uddugo lope nabgol le gori di dun yo misalu hefugo leydi e wi dun ken ande hefugo leydi yo bonnugo leydi hello mudun wongo do ko himbe ngattana ko waddirtani dun lato sababu fa watti yoga fudugo ledde tiida fu buri kasen hefugo leydi ana wawi wadde fa leydi mujjude sakitoro latade leydi jorndi na hunde wonde wa wurde do mudun adama sambo sisogo andindo kabaru ha walu
l'erosion comme tel
hefugo leydi sini ni tan waddiri dun ana wawi wede torra wala he kano kulle godde gonton ngadoje hefugo leydi woni ko torrata sini hala hefugo leydi halam atawan kulle tati kodi do mudun sini e lope mbutege do leydi ndi dun latto sababu kulle yogaji wonton ko jete hono duluruji dun waddata collaji di jeten yeso men di dun ko waddirata ni do podoje bonugo leydi bibbe adama en du ana mbawi latalde sababu mudun ko torrata dun sanne fewde e waylitagol wattu hefugo leydi eden kani dartude taguji meden pati torren hawalu dum woni ko holti wide gawsu berte dunki ande bangal hawalu e wailtagol wattu
lorsque ya pa
sini le ngala dum latto sababu fodon eede wadde dum fu bibbe adama en gon tiagal mudun kono tajugo ledde dum anata kite le mali dum latto sababu yoro batti mudum woni ko jeten gonugol leydi e dum way beedude hefugo leydi bangal collaji kany e ndiyameje
jom idrik
tiagal kabaru hawalu hefugo leydi an way wadde sababu dum beedugol heydere dum sabide horejo bureau de tidde sahel environnement holtiwide imma daraji anakani wadede ko fayi do kabaru yirwere duminde abdurrahman sanogo
pour lutter contre
fa kaboden e majjun wana lay ujunere jokketen e tutugol ledde tan non yalla leydi ana daro fa gasa tan won dabre mudun meri ngaji di kani fide dabreji daranade yalla ledde ana tute le gelede dun darnata leydi dun way wadde fa hefugo leydi buito non watta fa himbe kebo ndema leydi ndi bambura do mudun kany e dabaji mudun
les hommes et les animaux
wakadu e yewtere ke handen ko Mohammed Baba Kunta wadni en lando holli en yontere warore fa ngate e yewtere wonde